6 kuri isa.
Tempo has reached critical level.
But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch and make them go. All the side things just be play, and they know my baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty, my baby.
Ati any sugar to sugar mighty ati my baby na undi no vita magno mune udutangiriye ikigano cyacu cy'umuziki mwamaze kubyumva wa musore w'igikundiro ya
madam skon
nkuko bisanzwe rero ni 95 n'ibice bibiri ndetse na 94 n'ibice 9 ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ku badukurikira bari mu Rwanda. Radio yo ni yayindi ni imwe rukumbi, ni radio ijwi rya Amerika yumvira ivuka ivugira hano Washington DC, ikumvikana hahandi hose ku isi.
Madam Skolam Midiba bom 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 Midiba bom
if I'm saying
what I am in the name of bom. Madam Skolam
nuko nguko rero ushobora none kudukurikira ugendeye kuri website yacu cyangwa se kuri rwa rubuga rwacu ni Y3 radio yacu voa.com, ubundi ukajya ku muziki. Ikiganiro kiraza kukuryohera, ndabizi neza kuko nagarukanye utuntu dushyashya mukanye turaza kuganira ku nkuru zitandukanye cyangwa se zagiye zivugwa mu gihe Ernesto atarahari, mu gihe ntari mara yari inkuru nyinshi barabiciye biracika mu Burundi, mu Rwanda, hano ku isi. Ihe byari biryoshye. Anyway, nizere ko mumeze neza, nanjye ndaho ndakomeye nta kibazo kimu na warakomeye. Ikindi abantu bagiye bakomeza kunyandikira kuri Facebook barimo kumbaza bati se wagiye hehe, uzagaruka ryari, bimeze gute? Nagarutse kandi noneho nagarutse.
Your mark, guess it. Remit is attention.
Nyuma rero ya Magnum reka tuzamukire cyangwa se reka dukomezanye n'abantu basore babiri b'abanyarwanda. Iyi ndirimbo yasohotse na hari ariko nanjye ndayikunda. Ehana, thank you.
Thank you my God, thank you today.
Hans the Ben cyangwa se Mugisha Benjamin ndetse na Muyombo Thomas cyangwa se Dr. Tom Close, abo ngabo n'abasore b'abanyarwanda. Iyi ngiyi ni mu ndirimbo navuga zimeze neza cyane, yaba mu Rwanda no mu Burundi, cyane cyane kuri ba bantu bakunda kubyina ariko bakanashima Imana. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo navuga kugeza kuri uyu munota zirimo kurebwa cyane kuri YouTube cyangwa se zikunzwe cyane n'abantu batari bake. So namwe mukomeze muyirebe cyangwa se mukomeze ibaryohere. Nkuko nabikubwiye, mfite utuntu twinshi turi buze kugenda tuvugaho, yaba utuntu twagiye tuvuga mu Burundi, mu Rwanda, hehe hose muri iyi minsi ntari mpari. Uyu munsi ndaza kugenda nongera kubiyegereza mbasubiza muri handi twari turi. Kwibutse ko none hariko mu minsi iri imbere turaza guhindura, noneho gatoya nzajya noneho nakishyira telefone yanyu tuganire imbona nkubone, kuko nicyo kintu narimaze iminsi ntakora. Ariko no kuvuga ngo bya bitekereza mwamaga kuri Facebook, hehe hose tuzajya no tunavugana live.
thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow.
Aka kantu ngo iyo mana dusengera komegesika nyibutse kire nyiga muri primaire no muri seconde ndirimbo twara iririmbaga ihana ukumva uri mu mwuka kuryo ravuga gati ihana nubwo bavuga ngo imperukizaho ibaye umunsi naje naje mwijuru nibutse ko Facebook page yacu ni radio ni urushaka kwidukurikiraho nayo ukadukurikira cyangwa se tukaganira ni radio ni VO radio yacu aho ngaho ugende ukande like noneho uzanje ukurikira ibiganiro byose byijwi rya Amerika nta kibazo na duhi tekerezo ariko none nashaka kunyendekira nange ubwanje urandika ugeziwe Ernesto niyo Facebook page yange cyangwa se no kuri Instagram niba munkurikira mudukurikire mugikurikire cyane mugende mu byonde wo like bundi dukomeze hagataho tujye gukomezanya n'indirimbo ikurikiyeho kimu hey indirimbo ikurikiyeho ni ihe boss abona bana babahanzi barimo kuzamuka cyane mu Burundi bamwita Wallace ndetse na Gisa Stivo barakubwira ngo umwubatsi ntimundenganya aka karirimba impamvu ngashizemo kari mutwe nari imparaye namwe mwari muharaye mbere yuko njya mu kiru dore yuko njya mu kiruko ari abantu babakomeje kugenda banyandikira kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ndabona batangiye kugenda bakanda bafyonda like ni Ernesto ugeziwe aho ngeze zose bitamagiri wanje
Marikia waro
Sigumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikubwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Sigumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikubwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Ndawunga unge
Kumutima wawe
Nguhu za marira
Kumutima wawe
Maze mujohere
ariko rero imugenda ndi muri vacances ibintu muri ndi mukiruka ibintu byarahindutse uziko kimu nasanze sigaye yogoshesha peke azikameze nk'umukinnyi wa football uretse nzabaha gafoto mu kigwire gitaha nimufata neza mu kanyika ko mugashaka nzamufotora nkabereke mu kigwire gitaha hagataho ngaho mugiye narindi muri mu kiruhuko ndabizi neza ko mu Rwanda no mu Burundi hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa mu Rwanda imwe mu nkuru yavuzwe cyane nkeka ko n'abarundi yababaje ni inkuru navuga yitandukanye ngo ry'itsinda rya Urban Boys b'abasore batatu nizo Humble ndetse na Safi uwo bita ni Safi yavuze ko atazongera kugaragara muri ino tsinda ararisezera abantu benshi barabyanga baravuga no nago Safi agomba kugenda bagomba kuguma ari batatu ariko nyabuneka mujye mwibuka none se ko bategeze basezerana kuzabana karamata mwagira ngo bigende gute gusa ikintu ngiye navuga cyadushimishije cyangwa se kinshimishije nubwo Safi yafashe uwo mwanzuro wo gutandukana munyemerere mbivugeho nubwo yafashe umwanzuro wo gutandukana abagenzi bari bamaranye imyaka 10 bakorana icyiza cyangwa se icyo twitumushimira nuko atahagaritse umuziki n'ikimenyimenyi yagarukanye n'indirimbo nshyashya ye ya mbere kuva yatangira gukora carrière solo ari kumwe na Medi banzu yumve gato
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me de hecho nada, no. I guess I'm gonna hit your feet tail. No ye me de la, saco con da pe. Be my lover, be my honey. Shiranumba, wona munzozi, oma kaboko. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Oh baby, you got it.
Arabantu bose baca kuri Facebook baravuga ngo Ernesto ngo turakwemera ntago ujya wica amasezerano. Nenera abasezeranyije abo tujye tugana kuri Facebook. Post yange herukane nababwiye nti iyi ndirimbo murayumva gute? Niba muyikunze nzayikina mu kiganiro cyacu gitaha. None ndayikinnye. Nuko nguko ni Ngabo Medal Jobert cyangwa se ubita Medi mwaramukunze mu ndirimbo nyinshi. Iyi ndirimbo noneho ari kumwe n'uwo bita Safi Madiba wabaga mu itsinda rya Urban Boys. Indirimbo yitwa ngo Gari. Abadukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi mbibutse ko uburyo buryoshye cyane buzajya butuma tubashe kuganira nuko mu likinga Facebook page yacu ni VOA Radio yacu iyo ngo ni Facebook y'ijwi rya Amerika cyangwa se ukajya kuyange Ernesto ugeziwe aho ngaho niho tuzajya tubasha kuganira ukatwoherereza nimero za telefone noneho twebwe turakwihamagara rikareka ntago dushaka kutanga amafaranga yacu kandi hari igitekerezo ushaka kudu wowe tuzajya tukwihamagarira nta mpamvu yo gutanga yawe wowe tuzajya duha nimero tuguhamagare utuganirize unatashye abantu by the way wabwira uti mba tuya aka karirimbo Garrett why not nkuko bisanzwe kandi indirimbo nshyashya zose uzajya ugira amahirwe kuba mu ba mbere kuzumvira hano ku ijwi rya Amerika akaririmbo kagiye gukurikira hari koko noneho ntago gasanzwe buretse gato Kim what I say
Cash, give them a jumbo mesh, because your roots on me, you chest. Ooh, come on, I'm young, I could be. I talk when you're in the giza, not the cucurava, now we could be. We could have a queen, giza. Jinda sabzo makanya, mubariri kinde ya makanya.
Baby makanya kubiruko mwiyumvira buringanya ukuri ari byinshi kwise numva shaka kuvuga umutima wanje ugeze ahatimbo iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira makanya nkubwire Kidu huyu tamana yamu Makanya Jewirambo vazangichi kwa ninunu Wena kutagira ngumu emuvanu Makanya Mukugivuka kuna nchendu munu
uwo nguwe nayinanze kuwivugiramo kugira ngo mubanze muyumve neza n'umwana urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi indirimbo yayise ngompa akanya indirimbo nuko yayise ariko umuhanzi we yitwa ngo Double J please 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 abarimo kudukurikira bahere mu gihugu cy'u Burundi abanyamakuru abahanzi namwe mukunda umuziki uyu mwana mumufashe murumva ko afite impano
Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira Let me talk to you. Beko kidu huyu tamana yamu.
Reka twikomereze turekere gato kuri wa musore nyine w'umurundi Double J ariko tuzagira n'ikindi gihe tunaganire nawe atubwire ukuntu yatangiye kuririmba ko ngiye gutangira kuzajya mbahamagara aba bahanzi batubwire byinshi mwa munakeneye kuvugana nabo reka gato noneho tujye no kugitsina gore why now atimutse nacuranza abasore usukure nacuranza abasore gusa mana we mumbabarire ubundi nakagombye kuba nahereye ku badamu you know nagombye kuba nahereye ku bakobwa ariko nta kibazo
Mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba, dumb, baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say, Roja, Roja, ngira kunkunda, baby. I say, Roja, cause that's the same, mama, ngira kunduwa. I say, Roja, Roja. Biggie money, show me love with your biggie money.
Hey, mama.
With your busy buddy, you do that talk, I don't like you talking.
Bisley, mama.
Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Dis je love it, talking, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get up, kunda. I say, Roja, cause I'm the same, mama. Get up, kunda.
A bamwita bamwita neza no muhanzikazi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada indirimbo yise Slay Mama yingi ni imwe mu ndirimbo zanamuhesheje iyo bita Afrima Awards ejo bundi rwose yabaye mu umwe mu bahanzi ngo bafite icyerekezo cyiza muri Afrika urumva rero ni bihemba heri muri Nigeria urumva ko muziki wo mu karere kiwacu urimo kugenda utera imbere nakubwiye ngo kubera ko nari nakoze ikosa ryo kudakina abakobwa mbere nta wundi muhanzi w'umugabo nongera gukina mpaka ikiganiro kirangiye do ndabirahiye Mwibutse ko kandi uyu mukobwa arimo kwitegura n'urugendo rwo kuzajya gukorera ibitaramo bye mu Rwanda why not ashobora no kuzagira no mu Burundi ntago bibujijwe tuzaganira nawe anatubwire uko ibintu bimeze nkwibutse ko Facebook page yacu nuvewa radio yacu aho ngaho ugende ufyonde cyangwa kandi like ugiye duhi ibitekerezo byawe cyangwa se ugiye kuri Instagram na Facebook nanone wandike Ernesto ugeziwe aho ngaho urahita umbona njyewe imbona nkubone
Miss Wanika, Teta Sandra, oh my baby doll, oh my girls that I can see. I say Roja, cause I be saying mama, Yakalenda.
Ngamwumvisha ubona undi nikima batangiye kuzivanga rijya zivanga nanjye bikancanga umva gato kimo aka karirimbo gatangira neza oh my god wow hari gihe uba wasohotse ukajya wigira imbere ugasubira inyuma ugakurura umuntu muri kumwe wow hari gihe mvuga ngo gusohoka abantu bagahita bagira ngo ni kujya muri club iyi ni indirimbo y'Imana ni gospel music ni indirimbo yaririmba Imana hari aba basore bari batangiye kuzamura amacupa no muzamure bibiliya kwanza mbareba ahubwo
Vuga ni umuhanzikazi w'umurundi witwa Vestine ni nayo ndirimbo yatumye cyangwa se rimwe mu ndirimbo ze zigezweho zikaba zaranatumye atwara igihembo kimwe mu bihembo navuga by'ababizamura umuziki mu gihugu cy'u Burundi iyo bita gitegurwa n'imwe mu maradio hariya mu Burundi ni igihembo kitwa Isanganiro Music Awards kingiki rero ku nshuro ya gatandatu nyine cyatwawe na Vestine n'umwe muhanzikazi barimo kuzamuka neza kandi wumva ko afite impano nawe mu mufasha nyabuneka mureke dufashize impano mureke abantu nk'aba ngaba baba kene abantu babirika ko bakunda kugira ngo bakomeze babikore babikunze
Inacecetse ntabwo nende kwivugiramo kugira ngo mwumve uburyo iryoshye ngiye mba naryohewe no muziki yitwa vuga ni kwindirimbo yitwa umuhanzi kazi yitwa Vestine numwe mu bahanzi barimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi kandi umva ko afite impano ubwo rero nuko nguko turimo kugenda dukomeza ariko iminota yo iba yanafushye byahatari hari kuri minota tugenda nukibaza se nuko ari ikigano cy'umuziki nuko kiryoshye bimeze gute kubira iki minota yiruka reka tuzamukana Knowless gato na wabanza duhe hano umva
Mbaba je kenshi ariko bikanga rya koko icyo mutimu kunze amatagura mitambi Mbaba je kenshi ariko bikanga umutimu kakugumaho na buri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nibidakundiye ugiye Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye Ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibyo koko Akababaje umugabo Kamurenze impinga Biza kuzindure Uri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka
Turagenda dusatira umusozo ariko ngo wonyine no ubita Norris Butera cyangwa se Kabebe abenshi niko baje bamwita akaririmbo yakise ngo uzagaruka nime mu ndirimbo ndabivuze nakongera nkabisubiramo neje mumbyukije nabisubiramo neje bundi ifite video nziza pe nibutarayirebe uje kuri YouTube uyirebe turasoje rero cyangwa se twebwe duciyeho nge na Kim turasohotse nuzo kumva tutakivuguze kumenya ko twagiye ariko nanone ntibivuze ko tugusize no duhurire kuma Facebook page cyangwa se kuri social network zacu ni VOA radio yacu ugakola like ubundi katuganiriza cyangwa se Ernesto Ugeziwe mukomeze mugubwe neza ubwo tuzasubira ubutaha sibyo ra nuko tugenda
nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahinduse kukahuri ndabibona ko utishimye Uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uracyahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke